waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenii Australia Explained oo maanta aanu kaga hadlayno sida qofku u qaadan karo lacagaha deynta ee guryaha lagu gato dalkan Australia. Gadashada guri inta badan waa shayga ugu weyn ee qofku iibsado noloshiisa oo dhan. U diyaar garowga go'aan maaliyadeed oo sidaas u weyn wuxuu leeyahay culayskiisa. Laakiin inaad fahanto fursadaha jira iyo sida suuqa deymaha guryuhu u shaqeeyaan waxay fududeysaa inaad miisaaniyad si deggan aad u degsato. Waxyaalo badan ayaa loo baahan yahay inaad la socoto marka aad guri gadanayso: xulashada deyn guriyeed baahidaada ku habboon oo aad ka bixi karto ama iska bixin karto, inaad baarto gargaarka dawladdu ku bixiso dadka markii ugu horreysay guryaha iibsan kara ee xaqa u leh, iyo qaabka loo maro araajida deynta guriga laftigiisa. Websaydyada dowladaha gobol ama kuwa federaal ayaa ah meesha koowaad ee laga bilaabo si aad u fahanto nidaamka deymaha guryaha ama home loanska waxaa la yiraahdo. Andrew Dadswell waa maareeyaha dhanka isgaarsiinta ee hay'adda Australian Securities and Investment Commission oo ASIC loo soo gaabiyo, oo ah hay'adda maamusha arrimaha maaliyadda iyo maalgashiga iyo shirkadaha iyo adeegyada maaliyadda ee dalkan Australia. ASIC ayaa maamusha website la yiraahdo Money Smart oo dawladda federaalkaahu ay markaasi ku caawiso macluumaadka ay dadka macaamiishaahu rabaan. Mr. Dadswell ayaa sharaxaya sababta dulsaarka deyntu uu u yahay shayga ugu muhiimsan ee ay tahay qofku inuu eego ama iska fiiriyo si uu u helo deyn guri oo fiican oo ku habboon.
If you have it for such a long period of time, home loans can be 25 or 30 years in length. Even a small amount of difference in the interest rate you pay.
Maadaama aad deyntaas qabayso ama lagugu yeelanayo waqti dheer, deymaha guryaha waxaa qofka lagu yeeshaa 25 sano ilaa 30 sano. Marka farqi yar oo lacagaha dulsaarka u dhexeeya waxay kuugu kici karaan ama noqon karaan kumanaan dollar marka sanadaha la isku dardaro. Waxaad website-ka Money Smart ka helaysaa aalad ku tusaysa celcelis ahaan dulsaarka dadku hadda ay bixiyaan. Waxaad kaloo la xaajoon kartaa bankiga ama shirkadda deynta aad ka qaadanayso si aad u hesho dulsaar fiican. Arrinta muhiimka ah ee la fiiriyo marka aad deyn guri qaadanayso waa inaad isku miisaanto dabacsanaanta deynta ama inaad hadba wax ka bedeli karto, iyo awoodda aad u leedahay inaad deyntaas si degdega aad dib ugu bixiso. Tusaale ahaan, lacagaha dulsaarka furan ama variable-ka la yiraahdo oo isbedela marka dulsaarka la kiciyo ama la dhimo, iyo midda xiran ee fixed-ka la yiraahdo oo aan isbedelayn waqtiga aad xirtay. Markii waqtigaas aad xirtay dhammaadana, dulsaarku wuu isbedelayaa oo wuxuu noqonayaa noocii kale ee variable-ka la yiraahdo oo suuqa ku xiran, ama waxaad isku dayeysaa inaad mar kale xirto haddii aad kala tashato bankigaaga. Mr. Dadswell ayaa sharaxaya:
Of the advantages of a fixed rate loan is you know exactly what your repayments will be each fortnight or each month.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka dulsaarka xiran ama fixed-ka la yiraahdo waa inaad mar walba ogtahay lacagta aad bixinayso labadii toddobaadba ama bishiiba oo aan marna isbedelayn. Laakiin taas macnaheedu waa in haddii dulsaarku hoos u dhaco aysan taadu hoos u dhacayn maadaama aad xirtay. Halka dulsaarka furan ee variable-ka la yiraahdo uu marka uu kordhana kordhayo, marka uu hoos u dhacana hoos u dhacayo, iyadoo ku xiran hadba go'aamada dulsaarka ee bankiga dhexe Australia uu gaaro. Dulsaarku intuu doonaba ha noqdo ama nooca deynta aad qaadanaysaa noocay doonta ha noqotee, waxaad mar walba u baahan tahay inaad kaydsato oo haysato lacag badan oo horumarina.
You're getting a home loan in Australia, you need a deposit of at least 5%, but ideally up to 20%, which shows you've got money to afford.
Marka Australia deyn guri ama home loan ka qaadanayso, waxaad u baahan tahay inaad haysato ugu yaraan 500,000 oo horumaris ama dabaaji ah, iyadoo inta badan bangiyadu ay jecel yihiin in qofku haysto 200,000 lacagahaas, taasoo muujinaysa inaad awood u leedahay inaad iska bixin karto lacagaha dib u bixinta ee bil walba ama labadii toddobaadba la iska rabo. dabcan hadba lacagta aad haysato hadday badan tahay waxaa yaraanaysaa taad u baahan tahay inaad deymato. shuruudaha saxda ee lagu xiro dayn guri kasta waa ay kala duwanaan karaan. tirada macluumaadka ay tahay inaad akhridana waa mid wareer badan oo fahamkeedu adag yahay. waxaa jira websaydyo isku barbardhiga deymaha guryaha ee jira iyo waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin deymahaasi. sally tindall waa madaxa websayte la yidhaahdo raid city oo isku barbardhiga deymaha guryaha ama home loanka. waxay sheegtay in baaritaanka suuqa ka sokow qofka looga baahan yahay inuu raadsado talo maaliyadeed ama financial advice.
many people say, but I'm not rich, I can't possibly approach a financial advisor. well, that's not necessarily true.
dad badan ayaa yiraahda, laakiin tujaar ma ahi, marka maxaan uga baahanahay la taliye maaliyadeed? taasi sax ma aha. laakiin waxaa jira wadooyin kale ama dariiqyo kale. tusaale ahaan, waxaa jira dallaaliin deymaha guryaha ama mortgage brokers waxa la yiraahdo oo talo kaa siin kara tallaabooyinka aad u baahan tahay ee adiga kugu habboon. laakiin meeshaad doontaba macluumaad iyo talo ka hele, midda ugu dambaysa waa inaad u baahan tahay inaad qiimeyso awooddaada dayn qaadasho iyo inta ay lacag tahay lacagta aad qaadan karto.
you're trying to work out how much to borrow, it's really important not to just solely rely on a bank or a broker to tell you that figure.
haddii aad isku dayeyso inaad ogaato lacagta aad u baahan tahay inaad deymato, waxaa runtii lagama maarmaan ah inaadan ku tiirsanaan oo keliya waxa bankiga ama dallaalku kuu sheegayo, ee aad laftigaagu eegto cadadda lacagta aad dayman karto. sababtoo ah labadii sano ee lasoo dhaafay 13 jeer ayuu bankiga dhexe kor u qaaday lacagaha dulsaarka. marka waa inaad ku xisaabtanto marka dulsaarku kordho. marka aad deynta guriga dalbanayso, arjiga caadiga ah waxaa la socda oo deynbixiyuhu ku weydiinayaa caddaymo uu ku qiimeynayo xaaladaada dhaqaale si loo hubiyo inaad iska bixin karto deynta lagugu leeyahay. waxyaalaha caadiyan lagaa rabo waxaa ka mid ah caddaymaha mushaarka ku soo gala sida waxyaalaha bay sliibka la yiraahdo, dakhli kale ku soo gala, caddaymaha lacagaha bankiga kuugu jira, deymaha kale ee lagugu leeyahay, hantida aad leedahay, iyo taariikhdaada deymeed. waxaa Australia ka jira in ka badan 100 hay-adood oo deymo bixiya oo ay ku jiraan bangiyo, credit unions-ka waxa la yiraahdo, iyo hay-ado kale sida Ms. Tindall ay sheegtay. dallaaliintu waxay la shaqeeyaan hay-ado kala duwan oo deymo bixiya. marka waad isu eegi kartaa oo isu barbardhigi kartaa deymahaasi kala duwan. George Samios oo aasaasay hay-ad dallaalka deymaha guryaha oo la yiraahdo Mad Loans ayaa qeexaya sida aad ku baari karto taariikhda iyo shahaadooyinka dallaaliintaasi si aad isaga hubiso inay yihiin kuwa saxa oo shuruucda maraya. dallaal walba websaytkooda hoostiisa waxaa ku yaal lambarka laysankooda ama inay wakiil u yihiin hay-ad kale oo laysan haysata. waa inay xubin ka yihiin ururada sharciga ee jira sida MFAA iyo FBAA. iyadoo ku xiran hadba meesha aad ku nooshahay, waxaa dhici karta inaad xaq u leedahay deeqo ama lacago ay bixiyaan dowlad goboleedyada ama tan federaalka marka ugu horreysa ee aad guri iibsanayso. dadka xaqa u leh waxay isticmaali karaan oo ka eegi karaan websaytka la yiraahdo Home Guarantee Scheme. Mr. Samios ayaa sharaxaya inta ay la'eg tahay deynta uu qaadan karo qofka markiisi ugu horreysay gadanaya guri. wuxuu qofku deyman karaa ilaa 95% deynta, mana bixinaysid caymiska deynbixiyaha ee deynta guriga. laakiin ha khaldamin, waxaa jira qarashyo kale oo badan oo guri gadashada la xiriira, sida lacagta la yiraahdo stamp duty-ga oo ah qarash dowladda gobolku ay qaadato, rates-ka oo ah mid golaha deegaanku qaato, biyaha iyo caymiska guriga. qarashaad badan ayaa la socda guri gadashada. qofka marka ugu horreysa guri gadanaya ayaa xaq u yeelanaya qarash u dhaafid sida qarashka gobolku qaato ee stamp duty-ga la yiraahdo. ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.